muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda kugera saa mbiri ijoro, kandi mu Burundi no mu Rwanda muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga, imirerere n'imikurire y'abana bato turaganira ku batarengeje imyaka 6 mu Rwanda. Muri rusange, icyegeranyo cyitwa Ikiguzi cy'inzara muri Afurika, The Cost of Hunger in Africa, cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, cyerekana ko ibibazo by'inzara n'imirire mibi byatwaye akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni hafi 504 mu Rwanda rero mu mwaka w'2012. Kubirebana n'abana by'umwihariko, ibibazo by'imirire mibi n'inzara bibagiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko nk'uko leta y'u Rwanda rero ibivuga, muri iki gihe abana 38% baragwingiye. Ni ikibazo gihangayikishije rero igihugu cyane, ku buryo byateye leta gushyiraho gahunda yihariye ishinzwe kwita ku mikurire y'umwana ukiri muto. Imirerere n'imikurire y'abana bato rero nibyo tuganiraho uyu munsi. Umutumirwa wacu abifitemo ubunararibonye ni Maniraho Innocent, yize ibirebana n'ubuzima rusange, santé publique, yakoze mu bijyanye n'ubuzima n'imirire by'abana muri leta no mu bigo byigenga. Maniraho, uraho, urakoma?
Ndaho neza, Thomas Kamirindi.
Ugeze kuki?
Turaho, turakomeye, turashimye.
Nuko niko se ko abanyarwanda bavuga ngo umwana apfa mu iterura. Biterwa n'iki? Imirire mibi y'umwana ituruka kuki?
Murakoze cyane. Iyo uvuze ngo imirire mibi y'umwana muri rusange, bigaragara ko ituruka mu kuva agisamwa, ariko narebye ushije inyuma usanga bigaragara ko naturuka uburyo mama we yabayeho. Iyo mama we yabaye imirire mibi mu gihe akiri umukobwa, ndetse kugera igihe asamye umwana, icyo gihe byanze bikunze bigira ingaruka kuri wa mwana, kuri bwa buzima bwa mwana.
Buretse gatoya, niko uravuze ngo akiri umukobwa, abana azabyara burya bizagira ingaruka ku buryo abayeho?
Ye, ubuzima wabayemo, ubuzima wabayeho ukiri umwana muto, nawe ubukuriramo bikazakugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Icyo gihe rero, kubera ko iyo tuvuze kubyara cyane tureba abagore, kandi iyo umuntu ari umugore yabanje kuba umukobwa, iyo yabayeho nabi muri cya gihe cy'ubwana bwe uko yasize ari umukobwa, igira ingaruka no kuba yabyara.
Ko bikomeye, ko ari birebire.
Birakomeye cyane mu bijyanye na siyanse n'ubumenyi muri rusange, ariko yabishatse kuvuga ngo iyo ubayeho neza uri umukobwa mu buzima bwiza, ugakura neza, icyo gihe ubu bigaragara ko abo uzabyara nawe bagomba kubaho neza. Undi wabikunda wajya bavuga ngo gikeye isane pegikete itime sosiyete n'igifaransa. Aho rero izo sane, abafane yarabanje kuba umukobwa, igihe bagombye kumutwara neza, akabaho neza, akagira ubuzima bwiza, igihe cyo gufana inda akayisama neza, ayishaka anezerewe, kugira ngo azabyare umwana nawe ubayeho neza.
ubwo ro bivuga yuko igihugu mu byukuri cyose uko cyakabaye kigomba kwita ku mirere y'abana kugira ngo bazabyare n'abandi bameze neza.
Ubundi umwana agomba kwitabwaho neza kuko ubundi bavuze ngo igikigoroba kikiri gito n'ikinyarwanda ariko mu by'ukuri ugaragaza neza ko kureba umwana ari ugutangira mu buto bwe, ni ukuvuga ngo watangiye mu buto bwe ukamwereka icyiza n'ikibi hakiri kare. Icyo gihe umubyeyi akaba akwiriye gutoza wa mwana we gukunda no gukora ibyiza ndetse byamuhesha agaciro kandi akihesha agaciro. Icyo gihe nta by'ingenzi ni ukwandika ikizima we nk'umubyeyi ukareba wowe ubwawe noneho ugaha wa mwana urugero rwiza, ariko mu by'ukuri umutegura ko nawe ejo azabivamo wa muntu nawe uzagirira akamaro abandi azabyara.
None se nkurikije ibyo uvuga nkakurikiza n'ukuntu ibi bintu bimazemo imyaka, abana bo mu Rwanda ni ukuvuga yuko imirire yabo kuva kera cyangwa se kuva imyaka runaka imeze gute, ni myiza, ni irashimishije cyangwa se harimo ingorane? Udusubira inyuma mu myaka.
Ntabwo ari abana b'abanyarwanda aho ni ukureba abana muri rusange, kuko buriya iyo uvuze ngo kubaho neza, kuba wabayeho neza, ukarya neza indyo yuzuye, ukarerwa neza, ntabwo bireba gusa abana b'abanyarwanda, abana bari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko burya hari imirire mibi ikabije, hari imirire mibi iterwa na obesite, kubyibuha ikarije kuba wariye ibiryo birenze iby'umubiri ukeneye. Ahubwo ni imirire mibi iterwa no kuba wariye noneho bikeya ku by'umubiri ukeneye. Urumva ko ari abana bo bagira ibyago by'imirire mibi, ndetse ufite nk'uko n'abana bakeneye ibyago by'imirire mibi, ariho twavuga ngo ni abana muri rusange no ku isi yose. Nubwo yenda imibare itandukana bitewe n'igihugu icyo ari cyo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone hategereje Ildefonse Eli na Jean de Dieu. Duhere kuri Ildefonse. Ildefonse we?
Yego.
Urakomeye?
Yego ndakomeye.
Akabazo cyangwa igitekerezo?
Ngirebye ni igitekerezo, mbanza no kunganira umutumirwa kuri icyo kintu wari umubajije. Aho agira ati umwana apfira mu iterura, akubwira yuko akenshi icyo umubyeyi yabaye cyo n'umwana bacyo. Hari ubwo usanga hano mu Rwanda udasanga umuryango wibasiwe n'amavunja, ugasanga nyina ahorana amavunja n'umwana, nawe ugasanga famiye yose nta mavunja gusa. Nkeka ko hari uko umubyeyi nyine wa mugani abayeho, niba atiyitaho n'abana bakura batiyitaho, ugasanga birabokamye. Ibyo byo nta wamuteriwe ni ukuri. Noneho tugiye kuri icyo cy'imigwingire y'abana, rero sinahamya ko uwo muntu wenda aba mu nzego za leta, umuntu uba mu nzego za leta we azi cyabiteye, azi nawe cyaturutse, ntiyakirirwa nabisobanuraho cyane, kuko hano mu Rwanda kugira ngo umenye icyo kibazo ni ukubitangira mu myaka myinshi itari munsi ya 20 cyangwa 17 gutyo, hafi aho ngaho.
Ubihereyeho ubivuga gutyo
kugira ngo abantu babyumve neza. Njye sinasobanuye ibyo mubakire cyane, kuko sinakunze kubana nawe, ariko iby'abakene byo ndabizi. Mu muco w'abanyarwanda twasanzwe duhinga imyaka, tugahinga amasaka, tugahinga ibijumba, tugahinga imyumbati, tugahinga urutoki. Hakabamo urutoki ruribwa, nka za kamara ziribwa imineke, n'inyamunyo ziribwa ibitoki ari bitetswe, hakabaho n'ibindi byitwaga bya kivuvu na za kayinja byabagamo inzagwa. Ariko hakabaho n'abantu babaga badashoboye kubikoramo inzagwa, bakabiteka ku bishyimbo, ugasanga ubuzima bw'umunyarwanda burendeye nyine burakomeje. Noneho aho ibi bintu rero byagiye gucika, ibishanga byinshi byahingwagamo ibijumba, abaturage barabyatswe, bimwe bihingwamo ibirayi n'amakoperative, ibindi bibamburwa ku buryo kubihingamo ngo ubwatsi bw'inka, abandi bati bahurizwa ubutaka bagahinga igihingwa kimwe ugasanga ibyo kurya birahahwa ugasanga wa muturage ubwatabonye yo guhaha nyine akarya imwe kuko ari cyo cyonyine afite aho ngaho hafi ye abandi bahingaga ibishyimbo ibishyimbo birabura urutoki noneho kugira ngo ubyumve neza aho haje gahunda yo kujyana abantu ku midugudu ibitoki byinshi byahingwaga munsi y'ingo z'abaturage ibyo bitoki bikaba byaravagamo warafataga agahene ugafite mu nzu ukakazirika hafi y'urutoki ifumbire ikajyamo y'ukunduye mu kiraro ukayimenamo kuko ari hafi y'urugo abantu bagiye mu midugudu ibitoki bibura ubyitaho insina ziracika hari naho bagiye bategekwa hamwe
ubwo rero mu magambo makeya kuri wowe ibyo byose byagiye bitera imirire mibi mu bana no mu bantu muri rusange
byateye imirire mibi ku babyeyi no ku bana n'umubyeyi akagatwita adafite ibyarya nta muntu uri mu Rwanda utazi icyo kibazo uko kimeze nta n'umuntu wakibaza kereka utazi ibibera ina nta muntu uyobewe ko ibiryo byabuze n'ibiriho n'ibitubura n'ibingibi tutazi n'aho bihingirwa byinshi hari n'ibiva mu mahanga utazi niba n'izo vitamine zabyo zizewe mbese kereka mudutumiriye umuntu uvuye muri leta we ntiyatinda kumenya impamvu kuko irazwe kandi no kuyikemura biroroshye kuko urumva nta muturage utayizi
abantu bo muri leta nabo turimo turabashaka tugize amahirwe n'ejo byakunda
Ildefonso
urakoze cyane
murakoze
Manira Winosa uyu muhungu Ildefonso avuga yuko igihe mbese imyaka 20 arasanga ariho ikibazo cy'imirire mibi gishobora kuba gifite imizi uremeranwa nawe
murakoze cyane ntabwo nemeranwa na Ildefonso cyane cyane nakakubwira ku bintu bibiri atubwiye icyambere yagereranije ngo umuryango ngo urwaye ngo abantu barwaye amavunja ngo n'abana bakomokaho bikumvikana ko nabo bagomba kurwara amavunja ntabwo ari itegeko ntabwo ari ihame
ariko we ngo yarabibonye hamwe na hamwe
ihame kuko wa mwana iyo avutse muri wa muryango ikibazo biriya yagiye avuga nka kurenda barwaga amavunja wa mwana hari uburyo butandukanye abantu bagenda bigishamo batanga n'inyigisho ku buryo habamo guhinduka kwa wa muntu bitumvikana ngo abakarande hari abantu batandukanye hari abantu bita abajyanama b'ubuzima hari n'ahantu ho bita umugoro w'ababyeyi inshuti z'umuryango abo bantu bose bafasha kwegera ba baturage wabo ufite ibibazo ku buryo abana be batazaba nka kwa kundi yari ariko nawe kuko icyabimuteye ntabwo ari imana yamureze ahubwo ni imyumvire kandi guhindura imyumvire yabizi kandi ntabwo bitariza uwo mwanya ibintu bisaba kwegera ariko bikagenda bino ntabwo nemeranwa rero ko umuntu wavutse mu bakene agomba gupfa ari umukene cyangwa nawe agomba gukura ari umukene ikindi unyemereye ku bijyanye n'imirire yavuze kuri iyo myaka avuze gute ntabwo nemeranwa nawe na busa kuko reka nguhe urugero kanini nk'ubu umuntu ikibazo kibaho cyane kubera ko abantu badafite ubumenyi buhagije mu gutegura indyo yuzuye ni ukuvuga ufata indyo yuzuye ugafata ibinyamba tuvuge ko ufite ibirayi ugashyiramo ibishyimbo ugashyiraho imboga ugakarangiza amavuta ibyo ni ibintu bidahenze cyane bidasaba ngo abantu ngo bagiye wenda ngo bone uko babajyane mu midugudu hari icyo bita wenda mbabarire bita ngo under nutrition mu cyongereza na over nutrition nutrition mu kinyarwanda under nutrition ni uburyo ni indwara z'imirire mibi ziterwa ariko noneho na ya nuko wabize ibyurya bihagije ibyungamubiri bihagije ariko noneho hari abafite za obesite hari abarwayi b'inkingo ari ngaho kubera ko bariye byinshi bariye intungamubiri nyinshi ariko zitagize atari indyo yuzuye aha rero rwose ndakumenyesha ukuri ibyo yavuze gahunda ibisanga abantu bambuwe ndetse ntabwo urayisanga urayisanga byaraje mu bitunganye njye ntabwo mvugira polisi leta ndende mitekinisiye ku ruhande rwanjye ariko uburyo mbivugamo ni uko umuntu kugira ngo arwaye indwara z'imirire mibi resitakiteri ibitera nyamukuru ni uko wa muntu ataba yafashe indyo yuzuye cyangwa se akaba afite ubundi burwayi butuma noneho n'indyo ariye itabasha intungamubiri zirimo zitabasha kwakirwa mu mubiri kugira ngo zigire zikore akamaro zigomba gukora ariko yihuza gahunda za leta yizihuza ikuwa wakujia mumidugudu nukujia ngabanu wano nubujo mikorwa lelezo ni wajira hari menshi
nubutaka wabube mbobo kuhimbenezi
nukujia matara changa mazi changa tehe nukujia ngera jihami aliko na haa handira hafanyo haga korbi mikorwa nukujia anje baa nandiwe tulashwara kujira kujira kubona ho inyengi chini ni huza lelezi hari ya nani mbali wabi sitye vizitye na hajo vizura meza nilijanye ni nukujia turimo kijanye ni mirie mili nukujia mirie mili changa nukujia mirie mili.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda nkuko nabibabwiye rero turi kumwe na Eli na Jean de Dieu ndibwira yuko bose bagize kwihangana bagitegereje. Eli
awe
akabazo kawe cyangwa igitekerezo
mbanza kubashimira kuri telefone cyangwa se mwashimye bita kuganira
vugira muri telefone neza se. Vugira muri telefone neza ntabwo tukumva neza uko bikwiye.
Yeah, ariko ndiba bimuka mu hanyumva.
Kandi nkubwira ko nyine tutakumva neza vugira muri telefone neza.
Halo?
Wi.
Eh umwanya mtashaba.
Ye, gerageza.
Eh nariko ndabashimira kuri icyo gikano mwabiteguye no mwumva ko tutavuga ku bintu ngira kamara. Uko kabisa ndiko ndaraba ndabona icyo kibazo ukomeza gutera imbere gose mu kuvuga rero n'ikiriko kiraza kibabaza gusumbirinde mu kuvuga yuko tugize apare kuba abantu bari kuba barafungura nabi ariko ayongera ko no kuba bicazongera bikabura icyo kibazo urumva ko kigiye kuba umuntu yahora anaronka n'iki ajya n'agacanga ko nicyo cyo kubura kandi nashaka mbaze uwo mutumire wacu nashaka ndamubaze yuko hari icyo baba ariko barakora uko boba bogenda nko kuwe ni watu batisa kari mitunda sinzi iwabo uko bazita nyibari mu tugari
reka tuvuge nk'imidugudu imbyiza nyumba 10 utugari ibintu nk'ibyo aha
abogeza bakagera gusa kwigisha abantu igufungura neza bakabese bitseba.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda urumva telefone ya Eli icitse muratubaba ariko yaragushije ahantu ho guhugura rubanda ho guhugura abaturage ku mirire niko inosa bibaho ariko wari wari wabikomoje uko hari abajyanama b'ubuzima mu midugudu n'andi.
Yego nibyo rwose hari gahunda zitandukanye abajyanama b'ubuzima navuze umugore w'ababyeyi ndetse hakazamo nuko buri rugo rugomba kugira akarima k'igikoni. Akarima k'igikoni ni hari abahinga imboga kakandi gafasha umuntu ko ibyo wabonye tuvuge niba wabonye andi moko y'ibiribwa ariko imboga uhite uzifata uko uzisoroma hafi ku karima k'igikoni. Ikindi hari amatungo ari gutangwa mu gufasha abanyarwanda bafite uko babayemo mu Rwanda harimo na gahunda ya Girinka Munyarwanda aho ni ukugira ngo abakene noneho kugira ngo urebe ko waba ibibongerera kuba babona ubushobozi bwo kugira imibereho myiza kimwe n'abandi ariko hari indi gahunda y'amarerero ya gahunda mbonezamikurire ibigo mbonezamikurire muri gahunda mu Rwanda bihari ibyo ngibyo nabyo bifite inkingi zitandukanye zigenderwaho kandi basaba buri mwana wese utarageza imyaka 6 kwihazimye kujya muri ibyo bigo. So gahunda nyinshi zirahari haba kuri gahunda ya leta haba kuri gahunda yacu nk'abatekinisiye kwa muganga barigisha. Ndumva rero nta mpungenge yagombye kugira yenda ngo ibyo bizagira burundu kuko hari ingamba ziba zifatwa kuri buri cyiciro.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda turaganira ku mirerere n'imikurire y'abana bato ni ukuvuga abana batarengeje imyaka 6 kuko ngo umwana apfa mu iterura cyangwa se igiti kigururwa kikiri gito nkuko umutumirwa Maniraho Innocent inararabibonye mu byerekeranye n'ubuzima n'imirire y'abana yabitubwiye mu by'ukuri bitangira mu bukobwa umuntu ataraba umumama niho azabyara abana beza niba yabayeho neza. Kuri telefone dufite Jean de Dieu. Jean de Dieu we
wiriwe neza
wiriwe ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
ubwo ni bagwaneza Jean de Dieu mu karere ka Gasabo usanzwe uzwi nka ruho rw'indawe ijabana. Noneho njyewe nabanza nkabashimira ko mpikaze mu kiganiro.
Yego
noneho ikibazo cy'abana bagwingira usanga kiganje ahantu henshi kandi ugasanga ubukene bubitera ahubwo abantu bafite ibyakarwanyije icyo kibazo ariko ntibazi kubikoresha
yego
usanga nk'umuturage afite ya mata yagahaye umwana we aho yakayamuhaye arayagurisha rero yamara kuyagurisha akigurira n'inyama
inyama
cyangwa
none si inyama zo si nziza inyama si nziza
nese buriya iyo urebye usanga ntibizituba ku mubiri cyane kurusha uko wamuhaye amata wagurishije
reka Maniraho araza kutubwira niba kuko iby'imirire y'abana yego
hari ukuntu ajya akayafungura agateka icyayi cyuzuye amazi gusa akaba ari cyaha wa mwana nkaho yamuhaye amata karemano ugasanga si ibintu byiza ahubwo ngo ikintu nabona nanone urabona abantu bose muri ino minsi byabaye bizinesi gusa umuntu yaba afite amafaranga ye yaba afite umwana akumva ko agomba kumushakira umukozi akaba ari umwitaho ntite kuri wa mwana we kandi wa mukozi akenshi urasanga ntashoboye kwita kuri wa mwana mu buryo bushoboka ibyo yewe nibyo yakamuhaye ntabimuhe abenshi baranabyifatiraho kubiha aba bana ugasanga icyo ni ikibazo gikomeye cyane rero njye numva ahubwo hakabaye bariya abajyanama b'ubuzima bajye bafatanya nk'umunsi umwe mu cyumweru baganirize ababyeyi bafite abana bato ndetse n'abakuru ntabwo ari abato gusa
uruhu rw'inda none si ubwo ntabwo babikora
na uko mbona ntabwo biba uko bikwiye n'ubundi ni kwa kubajyana kwa nk'iyo agiye nko gukingiza umwana kwa muganga bakabimubwira gutyo yagenda nyine ubwo bikaba birangiriye aho
nuko
ugasanga rero ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma wa mwana wawe abaho neza
reka noneho reka umutumirwa kuko wavuze ikibazo cy'amata n'ikibazo cy'inyama reka agire icyo abivugaho kubera ko we iby'imirire y'abana bizi yewe urakoze cyane
yego murakoze rero rwina ndabakunda cyane nawe
yewe komera Maniraho uyu muhungu ati ababyeyi bagurisha amata ahubwo bakagura inyama bakibwira ko bariye neza
yakoze cyane uruhu rw'inda buriya kugira ngo yenda nuko ndamushimira mu bitekerezo bimwe atanze aho yaganishije cyane ko ababyeyi ntabwo bari kubona umwanya wo kwita ku bana babo kubera bizinesi abantu barimo zitandukanye urafata umwana ukamuha umukozi urumva niba abona dusigiye ibiryo byiza azabanza birye ubundi umwana niwe ugisigaye niba wamusigiye wenda ayo mata nk'uko arimo anayavuga wa mukozi kugira ngo urugero zagiye zigaragara ugasanga amata meza yanyoye yarangira agatekeramo amazi nibura ngo babone ngo birumvikana ko umwana umukozi ntabwo areba umwana mu by'ukuri umubyeyi agomba kwita ku mwana aha rero yavuze hari ibibazo bitandukanye uretse wenda kugurisha bya bindi bahawe biba yavuze by'amata ni gahunda ya leta ihari yo gufasha bari abana bafite ibibazo by'imirire mibi bakabaha amata ariko noneho ya mata aragenda akayagurisha ntayagura inyama ahubwo nk'uko yarabivuze wenda ngira ngo wenda ahubwo ukagenda ukagura amandazi ukagura ibijumba ukagura gateri ukagura iki kubera ko atazi akamaro nyirizina ka ya mata yahawe ikindi ugasanga hari icyo bita ababyeyi batesha abana neza uko biga ubundi umwana yagombye konka gutungwa n'ibere gusa kuva akivuka kugera ku mezi atandatu nta kindi kintu arafata no ku mezi atandatu agafata ifashabere ariko ababyeyi benshi usanga akimara kumubyara ukabona ku mezi abiri yatangiye kumuha amata atangiye kumuha kigozi atangiye kumuha bibero aha rero ni itariki ya mubyara umwe yavuze kandi yakoze cyane yaba barihaga agaciro n'izo gahunda bahabwa bafashwa leta yabazirikanyemo none bakumva ko ari ku nyungu z'abana aho kugira ngo bumve ko agiye kugurisha ariko hagati yabavuze abajyanama b'ubuzima barakora pe ariko kubera ko baba bafite inshingano nyinshi niyo mpamvu leta yateganije uburyo hateganijwe uburyo hagira abandi bantu bahugurwa barimo inshuti z'umuryango nk'uko nabivuze komite zishinzwe umugore w'ababyeyi n'abandi bose bakwifashisha mu gukangura ababyeyi kugira ngo nibura bagire uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'icyo kibazo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda none se hari akantu uvuze ko umwana agomba konka kugera ku mezi atandatu nta kindi baramuha. Ko mwumva bigoye ababyeyi baba bari muri rwinshi mama barakora cyane ubwo se bababonera umwanya koko amezi atandatu yose
nako bisanzwe ubundi umuntu yagombye kumva ko kubyara ni ibintu umuntu yagombye kuba yarakoreye gahunda yapanze akavuga ati igihe gutwara inda umugabo agakumvikanira n'umugore akamutera inda bikanumvikana uburyo umwana azarerwa cyagiye mu kumubyara akamubyarira kwa muganga ahantu hafite ibikoresho bihagije kandi hari isuku hatamutera uburwayi yarangiza agahita anonsa akumva ko konsa umwana n'inshingano ni igihe agomba gufata muri ya mezi akamwonsa kuko nibura umwana wari agomba konka nibura inshuro umunani ku munsi
inshuro zingahe
nibura inshuro umunani
ku munsi
nibura byose ukamwonsa inshuro umunani ku munsi icyo gihe umwana ukamwitamo kuko utera uvuga ngo uyu mwana azavamo umuntu mwiza w'ejo hazaza izaba agiyeho cyangwa agasimbura njyewe uko mbayeho aha rero ababyeyi yenda bitewe n'akazi gatandukanye leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo korohereza aba babyeyi aho babakorera kugira ngo nibura haboneke uburyo bwo konsa abana cyangwa se niba uzi ko utari buboneke usige wikamye mu gikoresho cyiza noneho usige amatama y'amashereka yawe aba ariyo kujya
guhabwa
umwana bitewe n'akazi gatandukanye abantu baba barimo
ariko nanone rero bisaba ko n'umubyeyi arya bikwiye bihagije kubera ko niba agomba konsa byibura inshuro umunani ku munsi ni ukuvuga ko agomba kubona indyo yuzuye ihagije ndetse n'ibyo kunywa bihagije
ubundi mu muco iyo nanone kuvuga mu muco w'abanyarwanda gusa ubundi kizi umubyeyi iyo yabyaye impundu ziravuga
yego
impundu zivuga rero zijyanye no kwishimira wa mwana no kwishimira wa mubyeyi no kumukanda gusubiza aho yavanye niko bavuga mu muco wa kinyarwanda ariko ni ukuvuga nyine ngo wagombye kumenya ko icyagihe umwana umubyeyi wonsa abari muri gurupe bita ngo gute generable umubyeyi wonsa icyo gihe akeneye ibimutunga ari bukoreshe akanaba n'intungamubiri zitunga wa mwana we
ariko
ikigaragara gihari ariko tunavugishije ukuri yenda niyo haba ari mu muryango ukennye ubona ko umubyeyi yabyaye mu by'ukuri yitabyaho n'abaturanyi adahabwa agaciro akarinda imirimo ivunanye akarinda ibiyobyabwenge ku buryo nibura bamuba hafi kugira ngo nibura y'amezi atandatu azashire hari amaze kugarura nibura imbaraga zitandukanye kandi na wa mwana hari icyo yamumariye
na kera ntabwo nkuze cyane yego ariko nkiri muto nabonaga n'umuryango wita ku bana iyo umubyeyi yabyaraga umuryango wabonaga wavuye hasi wose bakareba nimba urugo rufite ibiribwa bihagije tuvuge nk'amasaka y'igikoma tuvuge amata tuvuge ibishyimbo bihagije bakaza kumufasha kandi umubyeyi bamufashaga yewe igihe kirekire nkurikije uko mbyibuka nkiri mutoya ibyo ngibyo by'umuryango byo biracyabaho mu Rwanda umuryango uracyafatanya bihagije
murakoze cyane ubundi iyo tuvuze umubyeyi wabyaye nyirizina twakarebye wa mubyeyi nyine tuvuge umuntu watwaye inda wateganije kuzabyara Imana iragufasha urabyaye ariko aho ngaho niho usanga umuryango nyine wahise wumva ko tugiye guhemba uriya muryango warabyaye niba warateganizaga koko mu rugo inkoko cyangwa se gakwavu cyangwa ibiryo byiza rero ukavuga uti umubyeyi yabyaye reka ukamwitaho muri iki gihe cy'uburinganire noneho umugore umugabo akagera agafata inkono agateka icyo gihe nyine akishimira wa mwana n'abaturanyi bagasimburana bakaza gufata umuntu ku kiri aha rero niyo yagenda nubwo hari ibibazo bimwe usanga by'abana b'abangavu batwara inda yenda ugasanga wa muntu arabyaye inda atateganije abantu ushobora gusanga utagereranya cyane no kubyara inda nyine inyumva neza kandi nyine kubyara wateganije
yego
uru umubyeyi nyine wabye wategana ariko naba wundi twa inda cyangwa tegamije ntabwo ntabwo tufite umujugunyi
eh
nabe ntaje mu twa twaje kuvuga ngo yabyaye umwana nta mugabagira twa tundi twishimye ariko nibura umuryango uravuga ngo dore umwana reka tugirire uyu mwana wavutse ubwo n'abatangiye kwegera umubyeyi wa mubyayi nubwo yenda ari akiri umukobwa bakamubwira kuko umwana afata ibere bakamuba hasi ntabwo ari umuco wacitse nubwo haza mutwe turi cyo kuvuga ariko yenda iyo nda yitwaye utayiteganije ibintu nk'ibyo muri rusange ariko ubundi umubyeyi ni umubyeyi umubyeyi wabyaye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Maniraho Innocent ni umuntu w'inararibonye mu byerekeranye n'imirire n'ubuzima bw'abana yabizobereyemo ni umuntu wabikozemo muri leta no mu bigo byigenga n'inararibonye rero turaganira nyine ku mikurire imirire imirerere y'abana kugira ngo babeho neza bazigirire akamaro bakagirire imiryango bakagirire n'igihugu cyabo kuri telefone turi kumwe na Daniel Daniel we
yego muraneza kandi
urahura komeye akabazo kawe
yego akabazo kanje ndagukumbuye
ariko telefone yawe se ko numva telefone yawe ko numva ifite amakaraza
ifite amakaraza yego uko numva
yewe biracyari kwa kundi pe wajya ku ruhande hari gatoya kugira ngo turebe yego Daniel yego Daniel we Daniel telefone yawe ntabwo ivuga neza rwose uratubabarira pe Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Daniel tumwise guheho ntabwo telefone ye icamo neza murabyumva namwe kuri telefone dufite Joseph Joseph we
eh karame karame Thomas kabiri ndiwe
akabazo kawe
eh komera komera
komera cyane
eh ndamukiriza umutumire
Inosa uramwumva yego
komera komera cyane ndamwumva eh akabazo nari mfite urabona kera tukibyuka turi abana iwacu bajyaga batujyana mu bigo bita ngo ni muri santere
santere nutritionnelle ikigo nderabuzima
bakagerayo bakateka hanyuma bakatugaburira noneho ubwo icyo nashaka kuvuga kuri icyo kijyanye n'ibyo by'imirire ese mbaza umutumire kuri ibyo bijyanye n'amasantere de sante kuba atakibaho ngo bigishe ababyeyi guteka neza batekera abana byo ntabwo byaragize impact ndavuga nk'ingaruka zitari nziza ku bijyanye n'imibereho n'imirire y'abana bigatuma ababyeyi batabasha kujya batekera neza indyo yuzuye abana babo bikaba byaratumye imirire y'abana iguma kugaragara ko atari myiza
reka hita gusubiza komera komera Joseph we
yego
Inosa yego
arakoze cyane iya Joseph icyavuze cy'ibigo mboneza mirire centre nutritionnelle biriya byabagaho n'ubundi muri gahunda yo guhangana n'ikibazo cy'abantu kujya gutekera nyine abantu bafite ibibazo by'imirire mibi aha ngaha ikintu kiranzweho hano mu Rwanda ni ikijyanye na preva kurinda
no gukumira
nibyo bigo byahawe ingufu aho bavuga nani nibyo byahawe ingufu bavuga ngo igikoni cy'umudugudu igikoni cy'umudugudu ni naho ababyeyi bahurira noneho bo bakerekwa uko bategura indyo yuzuye ubwo ntabwo bahereza umwana guraza nibyo ufite barereze ko gutegura indyo yuzuye bidasaba ibinyamahanga bituruka hirya no hino ngo amafiriti y'imiceri n'ibiki ahubwo ukazana iyo ndabonye imboga uzanye ibishyimbo uzanye ibijumba uzanye ibintu n'ibintu noneho bakarereka uburyo ibyo biryo bihurizwa hamwe bigategurwa hagakorwa hakavamo indyo yuzuye waha abana noneho umwana wawe noneho wataha nawe wagera mu rugo ukabikora kandi yenda wari uzi ko indyo yuzuye itegurwa n'ibiryo bihambaye cyane ikindi muganda bakoze muri yahenda yo kurinda ni bijyanye no gutangaza vitamini abantu bikunze kujya kubura cyane kandi bikeneye mu mire nk'urugero ibinini bya vitamini A ibyo ngibyo bihabwa abana ndetse kugira ngo biyongerere muri gahunda yo kubona imirinde indwara zitandukanye z'imirire mibi harimo ibinini bya feri biriya byongera amaraso biriya bihabwa ababyeyi batwite kugira ngo azabyone buri mwana we ufite amaraso ibyo kurya afite ibibazo by'imirire mibi muri rusange harimo n'ibinini by'inzoka gahunda ya leta ifite yo gukingira abantu kugira ngo kuko burya inzoka nazo zitegurwe nahoze mvuga ko imirire mibi ntabwo iterwa no kubura ibiryo gusa ushobora no kurya ariko ukarya nabi hakaba n'ibindi bigutera indwara z'imirire mibi indwara zitandukanye icyo gihe noneho ugasanga batanga n'ibyo binini by'inzoka ku muntu kandi babiha abana kugira ngo nibura bibarinde za gahunda izo ni gahunda bakora zo kurinda ariko hakazamo n'icyo bita ngo inkono y'umwana aho noneho b'abana bamaze kugira ibibazo by'imirire mibi bakurikiranwa n'abajyanama b'ubuzima
yego
icyo gihe noneho ku buryo umuryango wawubwira bati dore uriya mwana wenda inkono y'ibihariye ibiryo byo bamuteguriye byihariye bishobora kumuvana muri ya gahunda y'imirire mibi ntabwo rero leta yahisemo cyane gushyira abana mu bigo mbonezamirire kuko irahagenda ugasanga abana barayifuza ugasanga ntawe ubita ahubwo ibyiza no kugira ngo abana bajye mu muryango barererwe mu muryango noneho nawe ufate umwana wese nk'uwawe
wowe
mufashe kuko mu mabuye uburenganzira bw'umwana bwa mirembe harimo ko umwana agomba kugira ababyeyi niba udasanga akaramurera
niba
udafite ababyeyi bari bari ugomba kugira abakurera kandi bakurira bakabiha inshingano zo gukora nk'uko barimo umwana wabo numva rero icyo gihe gikorwa hano ni ugushishikariza abantu kwirinda kurenza kwivuza ariko bitanavuze ko abafite imirire mibi nabo leta ifite ubundi buryo ibafasha kubera ko hari ibyo bahabwa bitewe n'uburyo imirire mibi y'umuntu ihagaze muri rusange.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga turaganira na Maniraho Innocent inararibonye mu by'ubuzima n'imirire by'abana. Kuri telefone turi kumwe na Jean Claude na Louis Michel. Reka duhere kuri Jean Claude. Jean Claude we. Jean Claude. Ahubwo jyewe ndumva ijwi ryanjye ringarukira sinzi nimba yegereye radiyo ahubwo telefone sinzi aho yageze. Reka muhamagare bwa nyuma numve. Jean Claude. Reka da. Twigire noneho kuri Louis Michel. Louis Michel.
Mba Tom.
Karame.
Ndakumba Tom.
Umeze ute?
Tom ndakumba.
Umeze ute?
Uraho Tom.
Uraho neza akabazo kawe.
Uraho cyane Tom ka Mirindi.
Yego yego.
Nakabazo kanje kukoreye cyane.
Ye.
Ariko inyiriye rwose ntabwo ari mu Rwanda honyine.
Eh.
Ni ku isi hose.
Oye urabeshya.
Ndakabazo mfite winjiramo ndabeshya.
Eh.
Mba Tomu, wigiye mu ndabeshi.
Ndabeshi.
Akabazo mfite.
Yego.
Noneho rero.
Eh.
Ya twarya ibishyimbo n'imyumbati n'ibijumba n'ibiki byose. Kandi njye igihe cyanjye ndenga umurongo wa gatanu. Iriya mirire rwose. Ntayabagaho. Iyo bwaki ntayabagaho. Ariko igihe gihe hari amata, hari inyama, hari wiki.
Niko se Louis Michel we kuvuga ngo nta bwaki yabagaho.
Ibyo
kuvuga ngo ntabwo akiyabagaho iryo jambo ryavuye mu ruhe rurimi
iryo bwaki byaje ejo bundi aho abazungu bazi inanga
ni ikizungu iryo jambo bwaki ni ikizungu se
ndabikubwira nk'umuntu w'imana ijambo bwaki fashi ya rukoro byaje mu n'abazungu twebwe ntabwo twagiraga ariko noneho akabazo kanjye rero
yego
nigeze kumva igitangazamakuru nigeze kumva vuba aha ngaha iravuga ngo isi yacu ngo ifite uburyo yari ifite ubushobozi bwo gutunga abantu miliyoni eshanu
gusa se
ngo none turenda kwa miliyoni umunani
cyangwa urashaka kuvuga miliyari niko Louis Michel
urwo miliyari eshanu urakoze cyane
yee
miliyari eshanu nyumva neza miliyari eshanu mbore gatandi bashyiho gatoya
yego
noneho ngo turenze kuba miliyari umunani
yego
nukumuga mwaniwa nabja gisa hanyime
lego
tuje kuriga turi wane
aha
eski eski onuna agarichi wazo chini
aha
hirige jagawa mtugia wa hirikeya kwa kawa niwe onjele kadu hirige kwa hirikeya
mhm
urakoza chani
ye lui misha ye urakoza chani ye rekarbose umutumiru kwa hita ajiri cha mifuga yego yego yego
umba tomu
karame
urakoza chani tomu
ye gubukoro wa mngiza
urakoza chani tomu
ye
yego mshuti
innocent niko ibi lui misha ravuze avuzu tunutubiri kumbwa bwaki ngo yabituruka kuri kwa shyorokora tari ikinyarwanda mu yandi magambo urwanda rw'abakurambere ntabwo akirwigeze rugira hanyuma akandi ngo nuko abantu bagenda biyongera ku isi ibiribwa bikaba biceye ni kuri utwo tuntu tubiri
akoze cyane mukeri buriya aho yavuga ngo kera ntabwo akirabagaho ngo baryaga inyumba tukarya ibikino bakanywa amata nyine yura medicine vore mu gifaransa niko bavuga ni kuvuga ngo umunsi ku wundi ubona ko isi nyine igenda hari iby'ubushakashatsi bugenda bugaragaza kera bitari bihari aha ngaha kera nyine ubu nta bashakashatsi bari bahari bagomba gupima ba bantu barya ibyo bijumba n'ibishyimbo niyo myumbati n'amata ngo barebe ubuzima bwabo buhagaze gute ariko iyo bimaze kuvumbura indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye nibwo hantu yaje kugenda bigaragara ko burya nubwo wari uzi kuri muzima ariko hari ikibazo ufite cy'imirire aha rero ntawe bimwe bya kera ngo ni kuvuga ariko arakoze gutanga igitekerezo cyiza nyine niko bavuga ngo kera ko tutambaraga inkweto ariko twabaga kera ko nambesaga umwenda ariko ngira ngo hari ingero nyinshi z'ikanyindeni biratavugirana ariko hari izivuga ngo kera uko twarezwe ababyeyi bavuga ngo ko narezwe nawe niko ndimo gukura nabaye ifite ko nakurenze utaramukuze icya kabiri yabagize ni ibijyanye nahise nyumva ko ari ubutaka buteye afate kuvuga kuko yavuze ati miliyoni eshanu ngo byagomba gutura isi ubona mitiweli ya miliyari umunani ibisahani nye ngo isangirwa n'abantu bane yari kuba y'umuntu umwe kandi nimba yankurikiye ntabwo kurya byinshi
yego
ari byo bituma umuntu utagira imiliyoni ahubwo bavuga mu gifaransa ngo karite e kantite ni ukuvuga ngo mu bwiza no mu bwinshi ushobora kurya inyama gusa ushobora kurya amafiriti gusa ya mwana w'umukire wumva ngo arya imiceri n'amafiriti ukabona umwana yarwaye bwaki rwose arwaye indwara z'imiliyoni ariko none wa muturage yenda reka wumve kamili mu rwanda bajya bavuga ngo abahejwe inyuma n'amateka ndaguhamiriza ko ushobora gusanga muri bo abafite abana barwaye indwara z'imiliyoni ari bake kuko arabona utwo abonye akadutegura uko biri arafatwa tuboga nyine agafata ugasanga aratiganga bwanjye mu gihe wa wundi we iyo abonye udufaranga iyo abonye amafaranga wa mukiri ukajya gushaka icyo asoma umwana aramukubita irindazi rigura 200 kandi yakaguza umuneke n'ibura w'ijana ugasanga rero bya bibazo dufite ku bwacu ntabwo turi kubasha gusobanukirwa neza no gutegura ibyo yuzuye kuko n'ubu butaka buto harimo amatekinike atandukanye yo guhinga akoreshwa udafite ahanini ahahagije guhinga ushobora guhinga mu mifuka ushobora kurinda guhinga akarima karundarunze ibintu nk'ibyo bitandukanye kandi ugasanga bwa butaka butoya abashije kububyaza umusaruro ntubyaje indwara z'imiliyoni ngira ngo ni imyumvire ariko arakoze kubaza burya wa mugani udasobanukiwe n'ibintu n'ibyiza kubibaza murakoze
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Daniel yagarutse hanyuma kuri telefone kandi dufite na Sylvestre rero ube wihanganye tubanze duhe ijambo Daniel we
karame ndakumva
ya none uravuga neza byari byagenze gute nga akabazo kawe cyangwa igitekerezo
noneho iki ni kimirire ni kirekire bavuga mu bakire ngo bakine kose hari n'imirire mibi noneho ubwo ngubwo njyewe ndavuga ndibaza noneho nk'ubu urabona hari ukuntu umuntu aba ari umukene atunze no guhingira 500 600 700 igihumbi noneho nkibaza
ayo muhinzi wahinge amafaranga azabona umwanya wo kuhaha ibintu bituma umwana agira imirire myiza ku byagura buri kantu kose kubera ubushobozi bwe hari umuntu utuye nta nkoko nta nihe nagira mu rugo atunze no gutinsuro aho ngaho naho kandi nanone yavuze ku ngo mukonta inshuro nyinshi ku munsi usanga mu bantu bo basirimu iyo umwana amaze nk'amezi angahe amezi nk'atandatu arindwi hari ukuntu bahita bafata gahunda yo kumushyira ku bigero bakamuha amata y'inka asanzwe noneho ibyo bita kigozi noneho ugasanga ngo banga ko amabere yabo agwa noneho ugasanga niyo mpamvu bahita babashyira aho kubonsa igihe kinini ubisanga mu bantu b'abasirimu cyane noneho hari icyo nibaza ese ubu ngubu mu kubirwanya ukwigisha abantu iyo mirire myiza kugira ngo abana be kugira bwaki n'iki ubabona bitazabatwara igihe kinini bitewe n'imyumvire mu bantu ikindi kintu cy'imirire kuri njyewe mbona ari ikintu kigari cyane kubera ko ari mu bakire mu bakene usanga nanone ari ikibazo kandi naho kigaterwa so hari abo nemera yuko hari imirire mibi kubera bafite ibintu hari n'abagira imirire mibi kubera nta bushobozi bazabona hari icyo azabatwara igihe kinini
hino amagambo rero ye urakoze ndumva ikibazo cyawe cyumvikana urakoze cyane
murakoze kamere
ye inoso wamubwira iki rero
murakoze cyane arakoze Daniel twabyumva ibitekerezo bye byiza uriya muhinzi yavuze uhingira amafaranga make ngo ariko ntanabona umwanya wo gutegura ngo yabuze gutyo ubundi ntabwo bigaragara ko umuhinzi ahinga umunsi wose kandi ikintu abanza navuga igihe cyose wakora ni uko mu mutwe wawe ubanza kumva ko kwita ku mwana wawe ibiha agaciro ukumva ko ugomba kumurera igihe umwana uzavamo ugomba kumurera nk'umuntu uzavamo umuntu ukomeye w'ejo hazaza aha rero uyu muntu ugenda uretse amafaranga make yavuze ndashaka guhamiriza ko abantu bose b'abakene atari ko barwaje indwara z'imirire ibibazo by'umuri mu mutwe guhinduka mu mutwe ukumva ko biriya wowe wumva utarya ari byo wagombye gutegura uyu muhinzi rero ntabwo abahinzi bose ariko barwaje imirire mibi kandi ubwo ariko babura umwanya wo gutegurira abana babo icyangombwa ni ukubiha umwanya ikindi kutagira itungo namba nk'uko yavuze kamere ni igikuru cyane gahunda zo mu rwanda hari ibyiciro by'ubudehe abantu barimo wa wundi noneho utagira itungo namba hari uburyo afashwamo muri gahunda ya girinka cyangwa se muri gahunda y'ibintu bitandukanye wenda bakaba bamuha n'itungo rigufi kugira ngo nawe agire ahagera ikibazo kiba gisigaye ni ukureba ngo se nimba baguhaye wenda iyo nkoko y'amagitere urayarya cyangwa se ukira wa mukire halo
yego ndagukurikira
rwa rukwavu baguhaye ese iyo rubyaye ry'amata imanuka ry'agasekurume kaje ry'agasekurume urarubye cyangwa urikira umukire akaba ari burya ese y'amata ntibwo yanywa iyo baguhaye muri gahunda ya girinka iyi kamyo y'amata ni uburyo igira icyo kuyanywa mu muryango cyangwa se urayagurisha aha ngaha usigaye ikiba gihari ni uguhindura imyumvire y'abantu ariyo mugenzi wawe avuge ngo uko bizatwara ndi igihe kwigisha ni uguhozaho
yego
ariko niba tunavuze cyane nk'izi ndwara z'imirire mibi uretse ko hari ibihita bikira yenda imirire mibi yoroheje imirire mibi ivurwa biterwa na cyo bita manifestation ya modere cyangwa manifestation ya severe ariko iyo bita noneho iyi kugwingira niyo mpamvu nka leta ihaye gahunda ko nibura igomba kugabanya nibura kuva kuri 38% ikaba yagera kuri 15% niba 2024 niyo mpamvu ngo ni zeru tuzagera kuri zeru kuko n'umuryango na OMS nawo ntabwo uvuga ngo ibihugu nibigere kuri zeru ni ukuvuga ngo ni uguhozaho kuko uyu mwana yamaze kugwingira ntabwo umuvura ngo akire ahubwo wowe ni uguhangana n'abataravuka kugira ngo za nyigisho zihoreho ba bantu bamenye gutegura ibiryo yuzuye bamenye bagire ubumenyi buhagije buhindura imyumvire niyo mpamvu rero yatanga uburyo ngo abafirimu ngo bahe abana babo amata y'inka ntabwo yabeshye ariko nabo si bose usanga nyine ahita anakumva ngo ngomere atazajya ahindura ngo aho imbuto ziriya zibere ubungubu
yego ndagukurikira
ariko mbere byari bimeze gutyo ugasanga umwana w'umukobwa ati numutiri mama beranye tagoya umubyeyi mu wabyaye kandi umubyeyi wabyaye aronse niyo mpamvu yumvise ko leta yashyizeho gahunda yo kuvuga ngo abari kure abakorera kure yaho yo mu rugo barebe uburyo bazajya basiga bazajya ntabone ku buryo bwo kosa abana cyangwa se bakikama bagakurya amata amashereka ariko amata y'inka rwose kandi n'indi amata y'inka ateye ikibazo ku bana kwidogora kwidogora urabyumva mu gifu
yego
harimo ibintu bigoye kudogorwa kuko igifu cy'umwana kibidogora niyo mpamvu byiza rwose amata yagombye kuba inyana y'inka ubundi umwana agafata umwana w'umutarageza imyaka itandatu amezi atandatu agafata amashereka gusa
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa Maniraho Innocent yazobereye mu byerekeranye n'ubuzima n'imirire by'abana turaganira rero ku mirerere ku mikurire ku ndyo z'abana kugaburira abana kubitaho mu magambo make uko ari kubitubwira ni uguhindura imyumvire ntabwo kugaburira umwana uko bikwiye bigomba ibya mirenge kuri telefone turi kumwe na Sylvestre Sylvestre we akabazo kawe
nakumva
yego
akabazo kanje
yego
mbona yuko kugira ibyo bintu byose bihinduke kugira ngo abantu babure ibyo bafungura bikwiye biva kubihindagurika ry'ibihe byo kugurirana kw'abantu tuguma tuba benshi hanyuma kandi naho turondera ibyo tworima tugasanga amatungo yaraze kugurirana kw'abantu nicyo gituma bishoboka yuko tugira imirire mibi cy'abana gusa no mu bakuze twahora tujya kabiri ku munsi none ubu ari urya rimwe mbere no ku mugoroba akabura utundi yihereza kubera izo ngorane z'ibyo bintu byadushikiye zigahinduka yahora tukiriguka mu 53 mu 60 mu 70 byari bitende ariko kugera ubu byarahindutse isurinda gufuhirira aho ugomba kurima ukarinda kuzana ibintu byo gupoma indya kugira ngo izo ndya ziyeho neza kera izo ntitwabikoresha twakoresha umwavu wacu w'inka inka zari zikihari impene zari zihari nyinshi iyo ni ubuhage bwa kijambere bikabisubira inyuma rwose icyo gituma imibereho yo kurya nabi no kubura ibyo turya bikwiye bizogumaho icyemezo cyanjye ni icyo
urakoze Sylvestre we reka duhe ijambo na Cedric ndibwire yuko adusoreza iki kiganiro hanyuma umutumirwa abaha ibitekerezo bye icyarimwe Cedric
wimwe nagize mwiriwe umunyamakuru
komera akabazo kawe
bayebo akabazo kanje nagomba ku isano cyangwa intererano nta saba ibihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere ko byo fatira akarorero ku nkuru nk'ibyo bihugu byanyuma byo mutuyemo urabona ko abantu badapfa kwibaruka cyangwa badapfa kubyara uko babyifuza bagafatira akarorero ku ibyo bihugu byabo bakanahimiriza n'abanyagihugu cyangwa abenegihugu kugira ngo babyare abo bashoboye kurira cyane abyara abo ashobora kubona ko bazokura neza
icyo
nagomba gusa n'uvuga hanyuma ndashaka iby'umwihariko Thomas Kabirindi nashaka ko nk'inyuma y'ikiganiro muza gusa kumpamagara hama tukavugana mbese akantu ngomba kubabaza
ndabwira Fatu uri kumfasha nimero yawe yishingure neza hanyuma tuze kuvugana yanajunguje umutwe yabyumvise ubwo ndaza kuguhamagara Cedric urakoze
murakoze cyane
Maniraho we bariya bahungu babiri rero wabumvise ndifuza yuko wagira icyo ubabwira unanzura iki kiganiro kuko impamvu ni ukugira ngo gusabe nk'iminota 2-3 hari indirimbo ishishikariza ababyeyi kugaburira abana babo neza yitwa imbaraga z'iminsi 1000 nagira ngo nze kubashyiriraho mu kanya nagira ngo nayo uyizirikane uze kumpa kanya kanyu
yego rwose kandi murakoze cyane ngira ngo bari abavandimwe uretse igitego Cedric anatanze ariko bagaragaje ibiteranye mu byukuri indwara z'imirire mibi nk'uri abavuze bwa mbere sinafashe izina rye hari icyo bita ngo cause ziri direct dok ibintu bitera mara bitera indwara z'imirire mibi nko kubura ibiryo ibintu biri direct ariko hari ibindi bita ngo biri nka klima shazima do klima nk'uko yabivuze ibihe bihindagurika Ndabika ibijyanye n'iki bishobora kugira uruhare mu gutera indwara z'imirire mibi ariko cyane cyane abantu tugomba guhangana na za kozi za mpamvu n'izina zitera imirire mibi ikindi yavuze byiza rwose byo kuboneza urubyaro nagira ngo nsoze n'ubunyemereye
yego
nsabe abadukurikiye rwose kuzirikana iki kibazo cy'ibijyanye n'indwara no kuboneza urubyaro kuko umuntu akabyara umwana yatangiye avuga ati umwana azavamo umwana umuntu mukuru nawe yagira akamaro ntakayitaho akarenga kanjye icyo gihe umuntu akabyara abashoboye kurera ikindi ni uko yabyara abitekereje ntubyuke ngo umwana iyo bari bana imana ikennye ahubwo panga uvuga uti ibyo azakora ibyinjira byamurera gutya nirangiza ubone gufata undi ikindi nasabaga ni ukuganira ibigo mbonezamikurire ibigo mbonezamikurire wenda gatoya ikigo mbonezamikurire gifite inkingi eshanu inkingi ya mbere n'ubuzima n'imirire sininyuramo cyane ngo ndinyuremo nibura inkingi ya kabiri n'uburezi ya gatatu n'isuku n'isukura iya kane ni ukurinda no kurengera abana hanyuma iya gatanu n'uburere buboneye uramutse ujyanye umwana wawe muri gahunda y'imbonezamikurire uwo mwana uwo kwa kundi bagufite ibintu ukora ukamusigira umukozi udahuzi nibura ngo hari yari arimo aritabwaho hagendewe kuri za nkingi eshanu z'ibigo mbonezamikurire murakoze
Maniraho Innocent nanjye ndagushimiye cyane rwose nibutse abaduteze amatwi yuko twaganiraga ku mirire n'ubuzima bw'abana by'abana nk'uko rero ubimazemo igihe kirekire nibutse kandi ko wize ibintu bya santé publique ni ukuvuga ibirebana n'ubuzima rusange ndagushimiye cyane rwose kandi ngushimiye n'aka kanya uhaye aba bahanzi Butera Knowless Gahongayire Alina Makanyaga Abdul Riderman na Tom Close baririmbye iyi ndirimbo imbaraga z'iminsi igihumbi ni ukuvuga guhera umubyeyi agisama kugera umwana agize imyaka ibiri y'amavuko iyi ndirimbo bafatanije na UNICEF Rwanda Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda Rwanda Biomedical Center na ambasade y'Ubuholandi ngiyi rero niyo nagira ngo dusezeranireho mbifuriza gukomeza kuryoherwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika imbaraga z'iminsi igihumbi
Kichuo kubiera kumujango wawe Ichakumi sijumbi kungana ajisama Ibu kakonda nwari pamu wengire Nibatushka kukwanda nukiru yuri hamza Ichakumi sijumbi Ashobora kuzavamo umuntu ukomeye Byose biri mu maboko yanyu babyeyi Nimumwitaho uko bikwiye Mere bake mukwite kuko ntiwabitangirira Turere u Rwanda abana batagwingire Bamwe muri twe duterwa ipfumwe no konsumana icyo ntibikwiye Kivuka kugeza kumeza chaka kacu mubangire nyuma yo komeza kumuza muhani mbashebere igizwe n'indyo yuzuye kugeza ku myaka ibiri
era ku muryango wawe itakumi sijumbi umwana agisama
tumushimire Thomas Kamirindi ahejeje kudushikiriza ikiganiro mu